Mateo, ekipandwa kya lenga 24. Awe ilyo bwachele, bashima pepo na bakalamba ba bantu, bonse bapande ni amano pali Yesu, aya kumwipaya. Kabili bali mukakile. Bamutwele nokumpela kuli Pilato kateka. Ero Yuda owa mufutuike, pakumono kuti nasekwa, ali lapile, abwe seshe isha siubele 33 kuli bashima pepo bakalamba, na bakalamba ati.
Na abe mbuike pakufutuko omulopa waka ele.
Bene batile.
Bushemula nduwesu.
Kaumone we mwine.
Elio apo sele isha siubele mwite mpele, afu mineko, nokuya ikulika. Awe bashima pepo bakalamba, babu ulile isha siubele abati.
Tachifu ile kushiposa mchipao, pantumute ngo wa mulopa.
Lelo bapa ndiri amano, nokushitamo impanga ya mubumfi, kukubeya kushika mo bambi bambi. Eicho impanga ilia, itwa impanga ya mulopa, ukufika na pali buno bushiku. Elo chavishiwe, icha sosere Yeremia kasesema ati.
Kabili na vulilesha sirufele 33. Umutengo wawali nguo mutengo kuba naba ume bakwa Israeli bamo. Na shipelele pampanga ya mubomfi ifyo shikulu anjebele.
Nomba Yesu aiminine pachinsocha kwa kateka. Na kateka alimu ipuishe ati.
Busheni we mfumu yaba Yuda.
Yesu ati ile kuli wene.
Wasosa.
Kabili ile ashininwe kuli bashima pepo bakalamba na bakalamba taya suike nangu kamo. Elo Pilato atile kuli wene.
Bushe taule umfwe fintu ifyo bakushinine fingi.
Kabili tamwa suike chebo nangu chimo. Echo kateka asunguike chibi. Nomba pamutebeto. Kateka abelele ukakwile bumba omufungwa umo obatemwa. Awa lili abali no mfungwa uwalumbuka uitwa Baraba. Eicho ilo balo ngene Pilato atile kuli bene.
Bushe mwatemwa ukuti imuka kuile ani Baraba na pamo Yesu uitwa Kristo.
Pantu aishibe ukuti ni pamulandu wa kalumu abamu posele. Nomba ilo aikele pachifuna chakwe. Umukashi wakwe atumine kuli wene ati.
Wikuma kumulandu wa muntu uyu mulungami. Pantu nchuli na pakalamba lelo mchiloto pamulandu wakwe.
Lelo bashima pepo bakalamba. Na bakalamba. Bana chishe amabumba ukuti. Balombe Baraba. Noko na ula Yesu. Hawe kateka alibasuike ati.
Nani pali abababili mwatemwa ukuti imika kuile po.
Nabo batire.
Baraba.
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 Pilato atire kuri bene.
Nga kanshi nde chitashani Yesu uitwa Kristu.
Wonse batire.
Natani kwe.
Natani kwe.
Natani kwe.
Awe umulashi atire.
Nga chinshi. Chibinshi achitile.
Lelo bene bala bilisho kuchila abati.
Natani kwe! Natani kwe! Natani kwe!
Awe Pilato amwenu ukuti. Tale chita nangu kamu. Lelo kuchila kulebe mpokota. Abu ujiri amenshi. Asamba kumino ya kwepe bumba ati.
Ndi waka ele kumulopa wa muntuyu umulungami. Mula nduwenu.
Awe abantu bonse bali asuike abati. Elio abaka kuilile Baraba. Lelo Yesu ilio amufopa wile. Amuposele kukutanikwa. Elio ivita fya kwa kateka. Fya tuwele Yesu mupulitori. fyalongani she paliwene impuka yonse awe fyali mufulile nokumufuike ila ali akashika kabidi ilo fyalukile kirongwe cha myunga fyachibikire pa muto wakwe netete mumino yakwe iya kukulyo elio fyamufukamine fyale mupumya afiti
mulopwe mwemfumu ya Bayuda
kabiri ilio fyamufuishire amate fyabule tete fyalamu mana pamutwe kabiri ilio fyamupumishe fyamufulile laya fyamufuikire na mala yakwe nokumutwala kukuya mutanika lelo pakufuma fyasangire omuntu umwina kureni ishina lyakwe ni Simon uwo fyapatikisho ukuti asendele Yesu ichapinda machakwe kabiri ile bafikire ukwitwa Golgota ekutila ukwachipanga fyamupele ukunwa umwangashi uwakantuka umwasakene muli nawo iyo asondele akeni ukunwa awe ido fyamutanike fyayakene amala yakwe pakuposela pofi pendwilo na pakuikala fyalamulinda kulya kabili fyabikile pamuli wa muto wakwe mulandu wakwe uwalembelwe uwakutila
uyu ni Yesu imfumu ya Bayuda
elio fyatani kwe pamona nkwe fipondo fibiri chimulubali kukulyo na chimulubali kukuso awe abale pitapo bala mupontela bale pikunye mitwe yabo abati
we wako na ule tempele na ukulikula mwinshi kushitatu uitu ulenga uli mwana wako Alesa ika kuchapindama
ifyo fine na bashima pepo bakalamba bala mupumya pamona bakalemba na bakalamba abati
atuulire bambi lero afiwo kuituira omwine ni nfumu yakwa Israeli eke nomba kuchapindama elio tule mutetekera atetekera lesa amupokorere nomba ngali mutemwa pantu asoseriati nine mwana wakwa lesa
nefipondo nafyo ifi atanikwe pamona nkwe fyalamu pontela awe ukufuma panchita yakasuba pakati kwali imfifi pachalo chonse ukufika ili wakasuba kasendama kabili apepi napo akasuba kasendama Yesu akutile ishiwiri kalamba ati
Eli Eli lama sabaktani
ekutila
Lesa wandi, lesa wandi, chinshi icho mwandekelesha.
Elo wa mpaba imini neko, paku mfuwa batile.
Uyale ita Elia.
Kabili apopene, umopari avo, alibutuike, nukubulo omwepu. Ayesu ishemo mwangashi uwa kantuka, nukusome kakuitete alamu nwesha. Lelo wabie batile.
Leka, tumonenga Elia aleisa kukumutula.
Awo Yesu akutile kabili ishiwiri kalamba alekele umweo. Kabili moneni, ichipembe che tempele, chale buike pakati ukutula pamulu na ukufika panshi. Ichalo chale tenkene, nefima buwefiali le buike, nenshinshi shari isuike, nemibili ingi yaba mushiro yaba alele, yali bukile kabiri bafumine munshishi panuma yakubuka kwakwe baile mumusumba wa mushiro nokumoneka kubenge awe mushika wa mwanda nabali nankwe abalelinda Yesu pakumone chinkukumane fyale chitika bati nine chibi abati
chine chine uyu ali ni mwana lesa
eko bali nabana kashabengi aba lelo lese shokutali aba nakashi aba konkere Yesu ukufuma ku Galili aba le mupyongila umwali Maria umwina Magadala na Maria nyina wakwa Yakobo na Yose na nyina wabana bakwa Sebede nomba ichungulo kwaishiri omuntu wa chindama uwa kuwari Matea ishina lya kweni Yosefe uyo nawo ali umusambi wa kwa Yesu wene aile kuli Pilato alombele omubili wa kwa Yesu ero Pilato aebele ukumupele omubili nawo Yosefe ilio abulili omubili wa kwa Yesu aupombele munsalu ya kolokondwe iabuta nokula alika munshinshi yakwe ipya iya imbirwe muchiribwe kabili ilio akunkulushi shepo ilibwe likalamba pamwishi wa nshinshi afumineko awe ekobali Maria umwina Makadala na Maria umbi bekele apalunga tenene nshinshi nomba uluchelo uwa konkapo pabu wakupekanya bashima pepa wakalamba na bafarise bakunganine kuli Pilato abati
mukwai twaibikisha kuti uli akabepa iliyo akirino omweo atile apo papite nshi kushita tu kabuka eicho ebeni ukuikashe nshishi ukufika pabu shikubu alenga shitatu epali abasambi bakwe baisamuiba nokweba abantu abati nabuka kubafwa nokulufya kwa kupelelekesha ukabipa po ukuchila ukwa kutendeka
Pilato atire kuri bene
muli nabani nshi kabiyeni kekasheni umo mwaishibila
awe bayileko bayikeshe nshishi bakomene nelibwe nokuteka po abali nshi